yande joni tati min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Kodi janñalli e moɗon habaruji meɗen hannde ni nani ko'e majji. Goo fuki nandam ministére hawjinde filla ko darto cellal ɓiɓɓe adamaɓe golle muɗum kañum e fawar jondi konda hokkuɓe habaruji jeyi kawroyto en nan keñam Sadone. Nonni fawar jondu konda no tawa e dow filla ko darta habaruji ɗi endan du konda ni hono janngoɓe laatiɓe du kondan hono wonɓe leydi Niger leyɗe yaasi fuɗɗama no yooɓe ceede mum e illu keñam. Hande yewtere men pennude studio kala ngu no daranoyi watta ko dabareji keɓe gam batte ɓiɓɓe rewɓe keɓa gaɗa jande mumen hani ene woɗiri jande l'école. Dabareji ɗi fuɗɗama heɓeto ene maradi Mouhamadou Mamma Kane nde yewtere nde kori jahirtemo Soumane Amadou janganta habaruji e fulfulde. Golloɓe ministére hawjide filla jaamu e cellal ɗiɓɓe adamaɓe leydi men Niger ɗo enen keñal nde wonno koɓe gaɗi hawrigol Sadore hawrinde du kondan e dow kawtal golloɓe har filla ko dartcuɗi kokkuji habaruji ɗum du kondan ni ɓe gandan ni hono ƴewtaru hono hakkunde won fawarjo ministére nde golloɓe muɗum kañum hokkoɓe habaruji eko han tawi hakkunde mabɓe. Mbiyeteɗo fande ni hono fawarjo du kondan Mahamidine Illo laatiɗo kañum woni ko yeeto inde ministére kawjiɗo filla ko darto jaamu e cellal ɗi himɓe nani ko haalni bandimi jaaɗo fotto hawrinde enam Moussa Hassan.
Avec les médias,
har ko darata hokkoɓe habaru kay illa ko ɓooyimiɗen gollida he maɓɓe ko hori ni woni ɓeydude sembe gollididde he maɓɓe gam min tekeke min paami ko cuuɗi kokkoji habaru ɗi no nafa sanne fanoyi wala har firtude ko e himɓe cuuɗi ɗidu no tawde e sigilaji gon ɗi kam en kay fotoye ba yoɓane tammal ministére o du no wawi nawtoro sigilaji maɓɓe ɗi yimɓe ministére o hanuɓe naata nder sigilaji ɗi degon golle ɗuɗiriɓe degon du ɓe kulanni yaade non amma hannden ko e maɓɓe pirtake ɓe paami ɓe anniyake du naatude sigilaji ɗi har ko darata habaruji gon min mbi'i fotoye golloɓe amin keɗo laawol gon amma goɗɗi kay seniide kokkoɓe habaru ɓen tawke keɗi ƴeewi gam to boofi waɗu nder majji gam hegaki du wi'e boofol waɗi nder habaru
har filla pirto ko e waddi ko sukaɓe rewɓe koto capanɗe taton kañum e rewɓe mawɓe kawrama to ene filije jiyaɓe le département enɗa gam batte janguine tindine dow kullantereje daroje faware jon du kono rentade e kulle bonɗe bonnoje gurdam nanene kaydu konna no walla ɓe du ɓattade har filla ko darte hono kullantereje yaadu yesso ɗum wanno ko fande ONG mbito IDC kandu kono wonana ni e dow durudi noto ko tawi yaadu yesso waɗi e nder nokkuino inte du konna ni tariwat kañum woni ko hokki jawdi gam batte golle ɗe gaɗe hawtade e leydi Niger ɗum wonno hono fande koro ndeɗo hawrinde madame Idi Hadiza kawno hoorejo fande yeni ONG on nani ko haalni bandimi tato Abdoulaye Bakassa.
Les bénéficiaires sont surtout les jeunes filles et les jeunes femmes.
Hokkaɓe ɓe no sukaɓe rewɓe e surbaɓe ɓe région Tillaberi nder département mo Filinge ɓe ƴuwana les commune Damana Chikal mana majjum kan woni ɓe mballa ɓeydude yaadu yesso nder commune uji ɗin e wartirde potal e jonde jam commune domri e hokkaɓe woni ɓe paama nder ardagal toɓe tawa caggal maɓɓe nadde ley laabi politique e nokku fuu to rewɓe kaani jotto min jiɗanana ɓe kumpintina ɓe ɓe ɓeyda du tinnare maɓɓe e durwidol e hufude golle bonɗe e torrol nimɓe woi dow miɗen jiiɗi ɓe gadda ballaga maɓɓe e wartirde potal e jonde jande nokkure nde
de la paix dans la zone.
Noni ministre kiɗɗo mo leydi Côte d'Ivoire nene illu e jamanu Laurent Gbagbo wonno ministre kanko on endan ni hono saria woni ko nanguimo o wiytakinani Iber Walay nene neɗɗo laatiɗo o nangama kasu ko nangadu keña won ko nango makko ngo haala wi'a duuɓi nogay hani waɗa e kasu ngu enda ɗum wonana e dow filla ko darto faware jondu kono ni kullantereje laatiɗɗe o natuno nder muɗum kanko on endan fa wi'a himɓe sappo e jeɗɗo ma e nder muɗum omo tumama tawa e himɓe ɓen endan warɓe himɓe ɓen nder maɓɓe tawadu kono ni sogeji leydi oni sogeji oni jeɗɗi ɗum waɗana e lewru juin duuɓi na ɗiɗi e sappo e ɗiɗi nder leydi Côte d'Ivoire hara yannage muɗum. Nonni fawari joni ni hono eley ko darto sukaɓe deputéɓe famarɓe kañen du konda gaɗi hono joƴƴinere mumen ko joƴƴinere nde du konda ɓe gaɗi ɗum hoore maɓɓe wonkoɓe joƴƴini hawrinde won nayyi ɓerde waɗani dow filla ko darto fawari joni du konda ni hono ley république jeɗɗam mo gonɗen o enda ɓe gona deputéɓe hemre capanɗe jeɗɗo e goho sukaɓe famarɓe noon ni nder maɓɓe tawa rewɓe capanɗe jeenayi e goho e joyon ƴoyɓe leyɗe yaasi gaari potti e batu on enda balɗe joyi wonkoɓe gatto e nder hawrinde enda ɓe kalan dokkulantereje kewɗe ko ɓuuri kamɓe ko ɓe kalta dow mum kam woni janngingol sukaaɓe rewɓe. Nani ko Yasine Aboubacar, gooto e maɓɓe haali wakkati mo Habibou Garba landimo, ɗum woni koto hawrinde.
Hunde weltare mawnde noon to am. Mi wallan faryadu yeeso leydi am fuudu far wurnude fina tawa e gatto sukaaɓe rewɓe l'école, faa heɓa sukaaɓe rewɓe ɓeyda keɓal. Noddal ngal e yahde to saarooɓe du woni ɓe acca sukaaɓe rewɓe njannga l'école e ɓeydude bawɗe ko ɓe ngoni ɓe ngaɗa ɗum, ngam iɓe mbaawi wadde ko ɓuri ɗum. Woodi ɗum ɗo l'école no ɓeyda hokkude anndal e no watta ko niɗɗo waɗa ngurda mum e jannginde.
Hawrinde nayi ɓerɗe narral hakkunde leydi Marok e leydi Niger, kanndu kono wona noga e joyi lewru ndu enɗa yahde noga e jeegon ɗo lewru décembre ndu enɗa toyitera ba leydi Marok tomɓe kawroyi. Nanene ka himɓe heɓe ƴuɓe leydi Niger hooreɓe, kañum woni tawoyɓe hooreɓe leydi Marok, ɓe jewtid dow kullantere daroje fillo sembin ɗingol hara mballaga kañum e enɗa hakkunde leyɗe men ɗiɗɗe enɗa caggal majju ɓe gaɗi dekkude junngo do ɗereji daroji narral e mballaga kewɗo. Ɗum waddi ko fawari jondu konda ni ono Gungu Mouhamadou Antani ndaari lawol majju fillo keɗum min pirse fulfulde.
Marok e leydi Niger dekkiti junngo dow ɗerol keenga atalata raba dow laabi gollidol sappo e jeegom yahde nder golleeji kewɗi. Ɗum du no tawale arande ɓeydude sembe gollidol caka ɗe leyɗe ɗiɗi. Arinde nde waɗama ley ardangal Ibrahima Yakoubu e Nasser Bourita, ministriɓe hawjiɓe mura ɗuuji leyɗe mum e leyɗe Yasin. Ɗere jawrinde nde ƴewtana laabi lumaku tumtaki kulle tarifiji e fina tawa cellal e jande laabi kiite e yaa wartanimɓe. Ministriɓe leyɗe ɗiɗi dekki junngo dow ɗerol ceede ko janngoɓe kokkete filla ekkitaaki gollal kam fuu e sigila higiraaku dow filla jannde e fina tawa cinganoɗo caka leyɗe ɗiɗi ɗen jeɗɗi novembre duuɓi 1996. Wardekugol junngo dow ɗereeji ɗi ministriɓe ɗiɗo ɓe anniyake sembinɗiɗde higiraaku leyɗe ɗiɗi ɗen dow luumaaku e kawrol jawdi.
Nomontiri fane sarusi kawjiɗo fillo hokkutuggol hon fawre jon sukaaɓe janngoɓe joɗi ceede muɗum en kandu fuɗɗi keñal nde yoɓugol janngoɓe l'école taaɓe leydi Niger e leyɗe Yasin. Ousmane Yan Li kañum kay gooto no enɗa e gonɗo to enɗa ni to Algérie do no jannga do inde leydi men Niger. Nani ko a haalani bandi min Asumane Sina ko landi subaka o noyi wonno joddi maɓɓe wonno waɗa.
Ceede ɗe illa ko ɓooyi min kana kokkeede ɗe, misali illa lewru juin, ngam heɓude ko soodiri ko ñaami nder wakkati potiri amin ndin. Ndenne ɗum fantinaaki ba wi'e ceede ɗe se lewru décembre ko ɗe keɓum. Nder janngirde de no woodi sukaaɓe ƴuuɓe faa arlit e gala fuu ballowogo, saarooɓe maɓɓe du no talkaaɓe. Sukaaɓe ɓe sukaaɓe non gooduɓe basira sanne, e gaddi ɗereeji maɓɓe ɓe desi. Woɓɓe maɓɓe n tawa faa Algérie, to noy ɓe mbaawi keɗori ceede ɗe. Woɓɓe se lilani saarooɓe mumen gara jeɓa ceede ɗe lildanaɓe. Ndenne on ngi'i saɗonno mawɗanno yimɓe
tawda.
Nawontir hono dental leyɗe europeen union européenne kandu waddini leydi men Niger mballak ko watta milliardji capantati e fane millioji hemre capanɗe millioji hemre capanɗe joyyi ceede men mbite France CFA. Ɗum ndu kono wona dow mballaga nayaɓo ko ɓe aadi waddude ngam batte waltude leydi men Niger har fella arsuko gollitirteɗo. Nani Asumane Sina kaden ɗan hawri kabaruji ɗi ñalli Ali firti ɗum e fulfulde.
Ceede ɗe gari ɓeydi e millioji lasoy tati e jeɗɗi ceede euro. Ceede ɗe fedde leyɗe tubakoɓe ballirno gomnati leydi Niger nder lebbi tati bittiɗi ɗi. Ndenne deni ɗum hiisake balla ka fedde leyɗe tubakoɓe ka waddani gomnati leydi Niger nder hitaande duuɓi 2017. Tawan ka waɗi ceede euro millioji hemre e sappo e ɗiɗi e kodeki naabi en milliardji lasoy tati e sappo e nayi ceede CFA. Balla ka ni fedde leyɗe tubakoɓe waɗanika gomnati leydi Niger ngam wallirdemo dow laabi demal, dow laabi durwididde keƴoro ñamdu, hawju lobbo, kawrol jawdi gollirteni, laabi durwididde jeenaari e filla ummotoɓe leyɗe mumen no paa leyɗe tubakoɓe ɓe tawdaka ɗereji naatude leyɗe ɗe.
Hannde woni balɗe ɗiɗi ni enɗan ko ndendori na mbiyen durwo tewtol hono laɓi durwoɓe fuɗɗa to ene zender nokku ndendori wiyeteɗum langa langa. Keñande enɗan ni senen ƴeewi ele kikkiɗe wonno ko fawara joni ni ñemey yeeyi hono fawara jon du konda ni hawroy e tawa. Nden noon ko ñeme kam won ko jaalo heɓi jeegon tawa heɓi nayi. Noonni fawara jon du konda ni durwoɓe Agadez ka en du konda jeeyi jaalo ki durwoɓe zender jeɗɗi e ɗiɗi e goto mo liɓodiray subaka hannde maradi ka e Agadez fotti maradi heɓi jeego, Agadez heɓi tati e gotel ngel laataki. Noonni fawara jon doso du konda e tawa hawri. Non wonno ko fawara jon du konda ni ɗo ɓe fuɓe keɓi hono goɓɓi joyi joyi.
woni daane HCR fedde leydi duniyaaru hawjine fille feroɓe leyɗe mu'en yahɗo e feroɓe leyɗe mu'en tawaɓe ɗowle leydi Niger.
Ɗum woni daane HCR fedde leyɗe duniyaaru hawjine fille feroɓe leyɗe mu'en yahɗo e feroɓe leyɗe mu'en tawaɓe ɗo nder leydi Niger. Fedde de illa tati lewru mai hitaande duuɓi 2017 singi gollirde mum Agadez.
Ɗum e fedde HCR de singana.
Fedde de singama ngam heɓande feroɓe ɓe ɗuworde e waddandeɓe balla.
Moy adete hano perode leydi mum.
Neɗɗo dogguɗo leydi mum de wawa soƴƴi nder mayri ngam no hulato torre dalila diina mum leñol mum ñumo mum ngam no jaaha e parti na no jaaha fedde jinganore himɓe leydi na misali ngal leydi mum no tawa nder kunu na nder saɗornam mawɗam ngu. De ni a ferowi leydi ma fa a wawa soƴƴi nder mayri ngam aɗa hula torreɗa na misali ngal leydi maɗa no tawa nder kunu na nder saɗornam mawɗam ngu. To fedde HCR de no wawi wallirima lamba amin ni waɗu ɓolum 8 ɓolum ɓolum 1 2 1 2 lamba amin ni waɗu ɓolum 8 ɓolum ɓolum 1 2 1 2 noddude lamba o fotai crédit fukkin hakkillo ma wala goɗɗo feere andowo a noddimi de a noddi gollowo amin gon famtinte no gaɗa ko keɓa balla.
Nonne Farjo studio kala ngu yaajini Farjo sigilaji muɗum sabu hande nde oɗon mbawi heddemtoenda ayeru kañum e dow radio Bankilare e hawtade fande e radio ñeme mbiyeteɗo Challanja FM 99.6. noon ne ara yewtere men pinno yerno mbirumi woni on to enɗa maradi on ko jaaten dow filla ko darto dabareji hono laatiɗi saroɓe janngoɓe keɓi pamtineke dow majju har filla ko darto nafakkaji jannde e accugol sukaɓe rewɓe jannga fa yettina jannde mum to hani yettade bako tano woodi woɓɓede konnoɓe fama e dow majjum kam wonno yewtere meɗen nde fawarde jonto konnani Mohamed Mama neldo en ƴutto e ndam maradi.
Saroɓe woɓɓe kamɓe ekkitito sukaɓe mum rewɓe wattaɓe jande e hollidoɓe dabare noɓe accirta lokkol ngar golla du to sukaɓe rewɓe dewlinteɓe illu jonayi ɗum watte. Yerno madame Yusufu Hamsu jon anda do filla gurdam himɓe mo gidan ruji wi ɗum fuɗɗata kanana illu suka debbo yano collège.
Ɗum no fo arrivé au collège
wakkati ɓe jangi fa ɓe kewti collège denni ɓe tinnoto iɓe gattane miloji gom nder ko'e maɓɓe iɓe bi'e de jande maɓɓe yehi yeeso to ɓe gartata wuro ɓe dewle denne aadi moɓe aduno on ɓe jottintamo awɓe jooɗoɓe janga na ɓe acce jande den ɓe dewlewe to nder wakkati o noon saroɓe ɓen dawrata ko dawrata fuu ngam sukaɓe rewɓe ɓe itte lokkol na ɓe burtano ko'e maɓɓe
exclu ou bien elle abandonne carrément.
To kaljuɗo filla jande sukaɓe rewɓe gidan ruji Hadiza Adam Aliom o wi saroɓe woɓɓe wala fuu ko kalta nder mum
ɗo nder cibiri iri majjum ko waɗi no ɗuuɗi saroɓe ɓen wala fuu ko gatta na ko bi'ata ngam dewlinde sukaɓe maɓɓe rewɓe. No wodi hewɓe waroɓe pena bi'a suka on maayi tawidu omo wuuri o dewlinani noon na omo dow lawol dewlinede hana ɗo cibiri tan iɗum waɗa gidan runji e caali ɗan Kano du.
Ardiɗo saruji kawjiɗo jandeji hakkundeji mo gidan ruji Rabi Umarusa sukaɓe rewɓe wurtinteɓe jande ɓe iɗum haɗa ɓe yaadu yeeso kan woni sukaɓe rewɓe ɓe janga fa to timmini jande mu'en.
Filla dewlinol sukaɓe rewɓe ɓe na filla burtaki maɓɓe lokkol iri majjum lintatako bani subaka o mi waɗanama filla dewlinol sukaɓe rewɓe jeegom tawaɓe nder jangirde worre miɗen he durwude ko watta sukaɓe ɓe to dewline ɓe acce ɓe janga dewlinol sukaɓe rewɓe gold ni woni saɗornan amin mawɗan ɗo nder maraɗi hana maraɗi tan nokku fuu nder reedu leydi iri majjum lintatako
burtinol sukaɓe rewɓe jande saroɓe ɓe e hoore mum no ɗon ɓeydanaɓ ɗum sambe hunde noon ko andana le département mo gidan ruji ɗuɗal muɗum du fuu no dewɗunol sukaɓe rewɓe ko wawiriman deɓe gacceji
e dow ɗum endane miɗen miccin tan o wiide ke sigilaji studio kala ngu ɓeydama yaajinede saabu hannde nde ɗon mbawi hedde ɗum to enɗa ayeru e Bankilare enɗa galle ñame to ete Challanja FM lamba 99.6. ɗo ɗum habaru yimɓe fulfultili assalamu aleykum mbalen to jam wali.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum.